DJ Parkiron.
Yo, 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 yo. It's De Niro,
De Niro.
With Maxley, ripping for Jene Amne, Jene Family.
Kuja 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 twende bash bash, come 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 tuka party. Kuja 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 twende bash bash, come 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 tuka party. Kuja 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 twende bash bash, come 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 tuka party. Kuja 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 twende bash bash, come 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 tuka party.
Mina saka weng weng machi ching ching, nijifunze ching chong nilipo yen yen, madola ma euro nilipo den den. Nikishika mic no we a madem, mindo vandem na wa mada bang bang. Nao wacha maiti uliza King Kong. Si mchezo si ping pong, isi bingo. Niki sing song, kali kama ding dong. And my ting long, linga 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 long. Jinga linga ling, school bella ringa ring. Girl dem a say, dem da epi mad sling. Wanna take a big thing, ya doctor ring ding.
Cherekea na rafiki, hatutaki manafiki. Tunapenda sana happy, happy. Kauko nasi twende basi, basi.
Cherekea na rafiki, hatutaki manafiki.
Kuja 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 twende bash bash, come 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 tuka party. Kuja 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 twende bash bash, come 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 tuka party. Kuja 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 twende bash bash, come 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 tuka party. Kuja 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 twende bash bash, come 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 tuka party.
Madem na mapesa cheki tuna have fun. Jabana mandom cheki tuna have fun. Makali na mangoma twende tuka have fun. Tuki kill tuki smash tuka have fun. Tuko high tuko fly bado tuna shine shine. Kila kitu iko set yani iko fine fine. Tuko happy tuki party ile tuku kill time. Atiche tuki cheka ile tuku feel fine. Life inashikani na jua nita die. Only live once you never live twice. That's why kila siku mimi nina smile. Twende tuka party twende tukafanye bash. Twende tuka party twende tuka get grass. Twende tuka party twende tuka fanya bash.
Cherekea na rafiki, hatutaki manafiki. Tunapenda sana happy, happy. Kauko nasi twende basi, basi.
Cherekea na rafiki, hatutaki manafiki. Tunapenda sana happy. Kauko nasi twende basi, basi.
Kuja 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 twende basi, basi. Come 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 tuka party. Kuja 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 twende bash bash, come 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 tuka party. Kuja 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 twende bash bash, come 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 tuka party. Kuja 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 twende bash bash, come 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 tuka party. Kuja 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 twende bash bash, come 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 tuka party.
Come to a party.